ujimile. Kwintos, ebe singena siwa shayi overlea kwa mapoko tasa kwelu tsekeleke. Ebe baphakambisi Tupac Shaka, mina ngiphakambisi Pelly Makaveli. Esibashayisa ama push up bajimile kodwa we remain the fittest. Abashana bamazigathi malume bese ngifika ngisa anansi khalo gqi. Ebe singena sibashayi overlay kwa mapokota sakwelu tsekeleke. Ebe baphakambisi Tupac Shaka, mina ngiphakambisi Pelly Makaveli. Esibashayisa ama push up bajimile kodwa we remain the fittest. Abashana bamazigathi malume bese ngifika ngisa anansi khalo gqi. Cela wenze kwenzeke, awuyenza kwenzeke. Cela wenze kwenzeke, awenze kwenzeke. Cela wenze kwenzeke, awuyenza 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 kwenzeke. Engithi bese ngathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda akekho zokuphikisa ukuthi uDoss igoli. Akekho omunye umongameli basadliwa yivote. Lento sayiphiwe egazini akekho ke wadonate. Asiluti salute. Asiluti salute ndoda. Asiluti salute. Asiluti salute ndoda. Engithi bese ngathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda akekho zokuphikisa ukuthi uDoss igoli. Akekho omunye umongameli basadliwa yivote. Lento sayiphiwe egazini akekho ke wadonate. Asiluti salute.
Engithi kuza bonawo.
Asiluti salute ndoda. Asiluti salute
ngithi lento eyenza.
Asiluti salute ndoda.
Kwamele uyitshele soba sihle isiphetho isebenzele ngithi cela ubangene uphinde uyiqhenye ulande sinye isiteke ulaka lishente futhi uphinde uyipheke uzibe isikhwele impilo emnandi kumele angiboleki ndlebe ngabatshele ngathathe imikhonto ngashona ngahlasele angathi ngizokwakha ngizokondla ngethalente ngalona iphupho kwamele lifezele yangizwa ngabatshele ngathathe imikhonto ngashona ngahlasele angathi ngizokwakha ngizokondla ngethalente ngalona iphupho kwamele lifezele. Lento ifuna isineke sukuma iyimele mna ngicela uyitshele uzibe isikhwele impilo emnandi kumele kwabele uyitshele soba sihle isiphetho isebenzele ngithi cela ubangene uphinde uyiqhenye ulande sinye isiteke ulaka lishente futhi uphinde uyibheke uzibe isikhwele impilo emnandi kumele angibolelela
kwenze kwenzeke kwenze kwenzeke kwenze kwenzeke kwenze kwenzeke kwenze kwenzeke.